latestmusic.com.
Oh no, oh Lord have mercy. Yeah, yeah. Die too. Let me tell you my story. The baby wanna more, Mozambique. Wamulo mizwa nshole, wale waskongo kuwa mundia. Wamuliza ni mwasoli, seni kopana ni jelemia. Wakupu amsoli, wako salaweza kulikelenia. Kukea kuno kumihilo kulima, noya manjango ihani wamulima. Njone njenga no munali na ima, mwapila na kanyi. Ome kuno pontete kana kwimba, linoli ampelo na lila muilimba. Na makuwa hapa kunimba, nitwale jemani.
Ziba kina ene musepa, musepa.
Kuli nitotu sa family,
mane seba miseha,
miseha.
Kuzba sa upulanga sapili.
So, never.
Give up,
never. Sikatali we na mulimu wapona.
Never.
Give up,
never.
Manyando ya omulimu wakona.
Never.
Give up,
never.
Sikatali we na mulimu wapona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali wena mulimu wakona.
It's Riam's production. It's
I remember mom told me wanangoli wanohemwa. Neli munjia shamuhonyi waswanela kutenda ya emwa. Kona zepa muhonyi angu ye changa mulima. Nilutisha ulile muhonyi kuya kuiholo chikulitema. Nitumelo ni kuwena nawa kulima business ya kanyisike nawa. Thank you my baby, you love me, you support me,
I love you too.
A shout out to Kuswa Ijambo Imulika na got a love for you. Unipangile nive na mambo jambo. Kaumfela konika ya bitha for you. Usisi yelipa alivu pilo kinzila. Ense wrong way to go. Hakuna ya kali upumba nizenda skanyanda before. Chwale usikatali ipeye kunyambe ukakufatu so. Usi yili papali ze nani miuto ukafi wati.
So, never.
Give up,
never.
Sikatali we na mulimu wapona.
Never.
Give up,
never.
Manyando ya o mulimu wakona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wapona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wakona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wapona.
Never.
Give up.
Never.
Manyando ya omulimu wakona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wapona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wakona. Bunga Music International, in case you want to know. Tumukule Music Promotions, die to Zambia.
Mr. Msongo, nduna ikuviana kwa mkulo wana matindi. Kahema kwa lukulu, kalaluka kwa shekela, na mivona
for. Latestmusic.com.